Minisita omujja w'ebyensimbi Henry Musasizi olwaleero asuubirwa nate okwanjula embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2026 ebalirirwamu shiringi obuse 85 n'obuwumbi 400. Minisita Musasizi wa kusoma nate embalirira y'eggwanga ku ssaawa 8 ez'emisana luno ku lwaleero mu kisaawe Kololo. President Yoweri Kaguta Museveni yagenda n'ate okukulemberamu omukolo guno.